I am learning to make you love me. I am learning to make you happy. I am learning. Nipuzila, mwakukanda. I'm a student. Nipuzila, mwakukanda. I'm a student.
Over time, na lafua go killers patiently. In kwa take off your data, pure as echoes. Singa fumana e plus, ni pasa go chance, ni kulangise. Mutima ni wazula na chikondi chako. I don't feel anything for anybody. Menso ya nao na zelu za vomela. Musimbi, hoku ikapa nyumba. Nisha kwa tama plan ya kukuchusho, kukubomfya. Hello, palast you, kukusha. You my queen, oh my soulmate, Musambi. Ndefu ayo kukileja, ni short ndefu kukuleta mchipi. Kupusa nyeko kuliba nyaba nove. Happy living together.
I am learning to make you love me. I am learning to make you happy. I am learning. Nipuzila, mwakukanda.
I'm a student. You must have been.
Nipuzila, mwakukanda.
I'm a student. Natu ya tule ishiba na mami. Slow ife tukafika mami. Uyo mutima shaku tobele mami. Umbidi veka kusunga ngamani. Bale kubepati ni savage lafu. Bari kuise pawa ishila nshate lava lafu. Kabebe nji mwiso modi ya kukutemwa sana. Nkade kusunga puino tuka kwa teno tubana.
I am learning, so, learning to make you love me. I am learning to make you love me. I am learning, yeah. Learning.
Nipuzila.
Nipuzila, mwakukanda. I'm a student.
You must have been.
Nipuzila, mwakukanda.
I'm a student.
Pabo
na temwa niwa number one. That's why ndie kwe wana umfwane miwanu. Mwana fia inekwa na ambila. Ugulo lela pati wana sumina. Kashifishi inesha kwa tafindu iwa watemwa ineno papata. Nifuna uzive ati. Mindeka panshi ineno mtima. Nimbona ndidi muku fika. Iwe wana nebo noti na upload. Fintu na temwa na fisanga muliwe. Umfisha pade panshifuwa kubwela. Nekwebe fishi nkene nshile kuchafe. Chitemu iko chobe ne chamfisha. Pama pange na kwa taine ya kukupai. Yali kawa ila fuwaika mix.
I am learning to make you love me. I am learning to make you happy. I am learning. Nipuzila, mwakukanda.
I'm a student.
Nipuzila, mwakukanda.
I'm a student.
Downloaded from ilovezedmusic.com.